Ekitongole kyensi yonna ekitakabanira eddembe ly'abaana ekya UNICEF kisomukago n'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics okutandika okunoonyereza ku bibalo ebikwata ku baana n'abakyala mu ggwanga. Enteekateeka eno etereddwako emikono yakumala ennaku yakumala emyaka ebiri okutuusa mu 2027 era UNICEF evujjiridde enteekateeka eno ne kavu wansimbi za ddoola obukadde 20 mu za Uganda weebuumbi obusoba mu 7. Dr. Lodin Nandi, senkulu wa UNICEF mu Uganda, bw'abadde ku mukolo ogw'okuteeka omukono ku ndagaano ne UBOS oguyindidde ku kitebe kya UBOS mu Kampala, agambye nti wabaddewo obwetaavu ku bibala ebikwata ku baana n'abakyala nga kaakano bagenda kubiteekako essira.
Given that we are 5 years from the SDG period, this is really a good time to have these data available to plan the last few years before the SDG. Tells that behind each statistic is a human story. A child who deserves to grow up healthy and educated. A mother seeking safe water and nutrition for her family. A community aspiring for a brighter future. Our responsibility is to ensure that these stories can be captured and acted upon.
Dr. Mokiza Chris Ndatira, senkuru wa UBOC, agambye nti babadde balinawo enkolagana na UNICEF kyokka nti eno gye bakoze erimu obuwaayiro obukirawo okugenda okwongera okubagattako mu nkozesa y'ebibalo naddala ebiraga omuwendo gw'abaana n'emyaka gye balimu, obwavu, ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Ellen Leticia Namirembe, Directa avunaanyizibwa ku miwendo n'ebibalo mu UBOC, agambye nti enteekateeka eno yakukunganya ebibalo ku bakyala n'abaana era nti babadde nayo naye nga waliwo ebibalo ebibadde bitateekebwako ssira nga kaakano omukago kwe basse n'ekitongole ekya UNICEF kugenda kubayamba nnyo okutuukiriza ekyo.
Gaafu ebeerawo kubanga si buli mwaka nti tubeera mu field nga tukolekitinga data. Okunoonyereza okwasembwayo kwakolebwa mu mwaka gw'2022 bwe twakola Demographic and Health Survey. Era tubadde tugenda kuddamu mu 2027 nga tugenda kukola survey eno naye kati planning etandika bukyali ng'ebulayo.